Exclusive from ZambianMusicSite.com.
Yeah, it is Mr. Raga Boy and Jams Jurado. This is for you, my baby. Yeah.
This is a wet pandemic. Diri Mugani.
Together, you and I need to cover the chapamo. But why do we fight each other? Mora, monoko twa fumo butali. Niwe we nefe we kampwaya. Takwa bana umbe umfwaya. Niwe we nefe we kampwaya. Sisungo mutima wandi mami onatemwa. Teko mutima panchi. Hero ni paseko chansi. Niziba ni nafaula palinasi. Nibweze komulaini. Vintu vinkale faini. Ni yanke kofoni. Osa mbela nsoni. Yangana iwe family.
Tia, moja urego de tia. Tia, moja urego de tia. Ndawa na lima kukusa kila.
Osa urego de tia.
Ine na papata ona na kwada pansi lelo.
Na tempa
sekondi chansi lelo.
Nifuna chikondi chako lelo. Sinifuna tina pani mailo. Baka nigile chigololo. Una na yesa kupemba ime pepa. Tunga mele kuchifundo. Na kwada pansi.
Na kusa na misozi. Chifu kwa chawe wo.
Deya moja urego de deya.
Kuzipanga mablock kumahule nispenda. Nisa kuname ni na mwana na mzako Brenda. Pati nivele kona lema kuliza tumifioli. Kulibena vinangu iye ni true story. Nisiva misozi unagwesa nizambiri. I'm ashamed of myself follow ni kupepa soul. Pati njine mtu nai na I deserve a second chance. Nisiva nai wakangi ogona in peace. If not for me gani zira mwana wako. Mbasa proper love iyo ni nchito yako. Tonje
Tia moja urego de tia. Tia moja urego de tia.
Ndawa na lima kukusa kila.
Ausha urego de tia.
Tende nifuna kukuona kwa.
Ausha urego de tia.
Tia moja urego de tia. Tia moja urego de tia.
My dear
Like a boy Jams Zoo lads, Link boy, I got you. Dope kid, Stone J. Together we can do it. Yeah.
In the Jonesy man, yo.
Bunny Mix Records.
ZambianMusicSite.com.